O anigan bravo ya şey kadiman bravo ya. Odayı uyuyun ayağa kursayın ayır afro yetimin çıra. Herkes su ku kursi. Herkes samar ku kursi. Ayağa yana teyir. Hadi yakar mal kutuba da kusok ayıla uyuyu imada. Uyuyu imada su ku kadir sita. Dedi uyuyu kukuşa dedi uyuyu sor dikta. Balki mahayet. Girgire udub kuçuru. Tos yeri yeri usita bu. Sara. marka habeenkii dee wax xoogaa haduu sidaa kaa seexato ilaa waxba ma samayn karaye ayuu macawsi soo geliya mise kaalayaanaan huday mise baltaabo mise taabsa ah waa kulayl mise waa kaas qabo jiri iska seexo mise tahaye iska seexdata subaxii buu eedaa dee naga daa xaalay toosi waa sidoo noo toosi weyde wallaahi iska raali ahow sidaa dee baalkiina way hadashi u hadla maanre u hadlaysi tayari okay habeenkii dambe hadanaymi masuk kulay ya huday saha kale portavo du sikulay ah wa kulel iska si xawa ka qawjinaya waaya hallo wadra maal sadaxad iyo adres iska si xawa ka qawjinaya way maal la faraad diba de islaami wareeg jiray aad mooto inay cashuur guriyaha ka quraya ayaa u yimi na balooran ha na yaale wabo oday wanaagsan waxaan oo alaaba hadduu dhigay naayel kadis odaygii sare maxaa ka karay ha laya waxaan walaal ma saakeenay ha isaga keenay hooyada lacag ma siiyey haya $2,000 ma siiyey sax weeye waadi fiican iyo warran iyo warran adigu iyo warran xagga ka warran xagee ka warran waa naa sariirta ka warran sariirta ha dee isagoo kulul buu taabsiyaayo maase aan ka qabojinaya iska seexo dabeetana dee waa sidaa oo kumu gelinba may imu gelinin uu iga qabojinaya waa kulayl mar walba markaan taabto apa way fahantay mugti abba wasekracday intay dhirbaaxday naaya caawa markuu ku yimaado haddii soo kulul ku taabsiyo oo kadoo ka qabjinaya igiridhay isagoo kulul igiridhay anigaba anaga kulul isagoo kululbana la geliya anakabe oo edab darantee kookarata na xiro oo halkaa jooji kookarato cadarka halkaa mari kaa kalena halkaa mari kaa kalena halkaa mari afar meelood baa loo kala sheegoo la yidhi kala mari cadarada dhag uunsigana lagu haka kala riti dabeed saayeel naaya haya bay tiri walle gira kale soo qaato uunsigay ka kala rito afartii cadarna halkii bay kala marmarisay diin 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 odayga waaba ka fadhiisatayba alle xaro weyna waaba kookrada naasaa dushooda jujisay naa bal waran aa halkii buu kashada masiri bal taaba caawa aad buu kuliyay aad uu naxay mogta waa kale taa ay taabata ah waa kuleel masiri waa kaa qabojin iska saaxabtina maya hayga qabojin he isagoo kulula giri naayaahe waa kuleel waa ku kubanaysa yaal kadisa nayaha waa dadab tarantay nayaha hadda anigu hay ku minana yar bate aniga reerkii loo yaal kadis ma sidoo toona lagu gubto oo wax leedahay isagoo kulula geliya oo gab na hadda waa hadda wuu ku kura na waa sida ma danaho kale hadda waa xanuun yaal kadisa ma sidoo anigu xanuun kan doonaya ogaadde in meeshi qasan tahay intuu istaagay oo surwaalka gashaday buu naa sug sugsan isimaahe inay yaroo labadeenaba ina wasaanan u doonaya